Oe, fata lo fatu i il paia mal malu un faio na fatasi mai fo il nei fias di iele tua fa stailo to sui fuo ma lo to wola un fen tato ma futa il nei fias ia fa per fo il to singa le tua ia tato le so fa stailo to tala au mai fa stailo to on sai we love in a tele a mia sa tauna to wo i le fiafi I wo to fa no in le po ta to te fa longo fa ta si ai pe a fol fol le fiong ha le tua la u fil ta to talo lo mato te mai o i le langi fa ftai i lau fio i lau te inga ia i mato le ne fiafi fa ftai lo lofa we te ina me ile soi fua i lātou nei. Mātou te whaalongo i lau fionga pe a tō lau lau i le nei pō. Ona o lau swafa o mātou wāla au tui nei Jesu. Amene. O le fiafil nei. O le atatou mānatu natu wā tili ai. I le tangata pe a oti tau sirfia. Ele ai a seisi o le soifuanga nei, e fioti. Ele ai fo i seisi o le soifuanga nei, e mana o e te tau o na uo ma leoti. Pe e tau pule ma leoti. Le ai se tasi. A wā ai ai se me o le soifuanga e muli muli lavo leo langa. Le te ofa i mail apostolo Paulo, o le filia le tau na fa umu o tangata umu, o leoti. Le fiafilan nei leal atato vava aiai po lea se talal tus pa ia fat tau ileoti. Where are the dead? O fea meo iaiai, tangata pe aoti. O lea le me tupul tangata pe aoti. What happens when someone dies? Tau sirfia e to tele tele i tangata mo latu manatu. E ese ese ta ofio tangata. Pe ma fail tangata oti ona talanoa mai tātou. O isi nā visi. E ma fail tangata oti ni talanoa ma tangata lai ola. Mua mua. Fēru i eli tangata pe aoti. Fai mailis fam talanga e alu i purakātou lio. Purgatory. Purakātou lio. E eli tali tonungo lisi e kālisia a e oti. Fai pe lete ang salamama. Na e alu lo lea e fai atu taro sanga e nei. Mosi atu ni misa. Ina ia vave aia na e alu ese malino fuanga leo purkato rio. A e alu lo ilan. O le winga lan nal. O le afoi nei o nino fuanga lea. A otil tangata e alu purkato rio. E nofu nofu ina. A e fai atu ta talo i nei lalangi nei. Ia vave aia na muu o e mai purkato rio. E te aru fea. Te aru lan. O isi tangata fa mai aru i feli. Hell, o lef. A alula o i feri, e leto i ea sa wawanoa, e fiul tangata lei lalo lalangi ne te talo mo oe. No chance at all. Fai mais tangata aru e feleno, o le nofuanga lea, na alo walo e te nofua i te leti ngā ina, na alo nofua ia. Tangata ia le ipapi te maina, pe le ipapi te soina. O le manatu isi tangata a oti aru le lang, le entatu talanoa i ene po. O le manatu isi tangata aru se ori, e alu le mea ta alingo le ngoa. O le manatu isi tangata, e alu le tino le tunga mau. O aonga umanei, matalitonunga umanei, leal a tatou tilo tilo iai, i le fiafil nei, mai o le mafua angana, e sa waila aonga nei, o le anganga, e ta amali waitu. Tau si fia, o le manatu o tangata, a oti lo le tangata, na alu lo leo le anganga, le mea ta o le anganga, ta milo milo. Ia mata ai alu tino ila tu mau ai alu le nganga ta solo mai ia lau alu le nganga i fea la fia fil nei lel atato wo va ai o le ale wing on it these are all different beliefs o tari tonu nga o ma nei and these are all the various places that some people when the person dies you go here in purgatory the hell Ephraim, heaven, Seol, and then the grave. Ya, lela la tatu va vaya tiri. Oris foi tal tonunga mayaru fore pui pui oa. Oangang, ah. Ya momua. Lal tal al tus poia tal fai tau vatas. Ua ta ape le au uma vayatu. E fa pea le ua luifol tunga mau. E le to e lua oia. To fa fo mai. E le to e fo ima il fale. A oti lor da ngata fai mai. E alu lu tunga mau. E le to e fo ima il fale. Ya. E le to e lo il mesa. Sa iai. Ese le leo le atua tau sirfia e wha matala le atua ia i tātou ila nā fionga ia manino o tātou māfau fau ia aua tātou ki whewhe. O leo mauti noe tātou a oti le tangata e alu le tunga mau. E leto e fo ili fale. E leto e loa ili mesa a saia. Ea, la tātou wapa ai, for the sake of those who speak in English, as the cloud vanishes and is gone. So he who goes down to the grave does not what? Return. He will never come back to his house again. To sirfia e yei e tangata, e oti no tangata i Samoa fai mai, ia fapereto a tasi le pō, lua pō fai mai, so le leanga lava il fafine ta. Ia, wau to sirfia o le talito nunga na tangata Samoa, la ua moe tangata e oti, ia. Leto e rosa mea mai, se te iroa uva ai a pai. Leto a hoti e leanga lava le fine sae sae mai ai o lato nu, e sau i nei tato nu, e esere ta. Ia, la tato tiro tiro le ponei, i mafuanga uma, ma mea lo fai maile tua ia te tato wa. Ia, la tato ai, fai tau, a wae ma vae mai nai tau sanga, ua fau tau lia. Ona o walu watu wai lea i le ala o te a, leto e fo ima iai. When a few years are come, then I shall go the way, whence I shall not return. The same story. The Bible tells us, when we go down to the grave, we will not return. Ya, la tatu toi tu tilo fo, ya, e peru, to sirfia, Pei on tofia fo'i mo i tangata i a tasiru lātou oti, a e muli muli ane o la, wham sinonga, tō sirifia, e le luo ni oti i tangata i tasi ale oti. E wha tasi o noti i tangata biological death o girls once, not twice. Once you die, and that's it. Le to iei, a, e oti do oe, that's it. You will never come back. That's what it means, death. Ya, e leto yei se hawa noa. Se se hawa noa, tau sirfia. Lau tau te atu tau. O le pepelo le halti a polo le fai so i tangata ma oa o mai tangata. Fai mai, e to yei lo hawa noa pae a, pae oti. Woe, e leto yei se hawa noa. Lona winga e lofa Yesu ya tatou. O le taimi lava nei te sao ni uniai. Ai tere ya, te yo. There will be no second chance for all of us. So just before we die and go down to the grave, you better prepare yourself because once you die, and that's it. I told Sylvia, ole mai leia satani le mai leia tangata. Awe te popole, you will have your second chance. E yeilo wava noa falua. Ae te otiroa ata lo satani ta fefe yeilo vale. Nae te leto e mau seisewa noa. That's it. O le mena au suem to fafine, e ta taua ia te tatou, ona tatou mata alia, ia awane i faa seina tatou, e mai leia le lio neila lang. And as it's appointed unto men once to die, but after this the judgment. Ta afi es e faa tau lioti. Fai mai tangata lea o J. Arthur Hill, e mawhai o na tātou sota i atu, ia i lātou e wā maliliu. A e oti e iele vāenga o loa nganga lea, e fai sota i atu il tangata oti. This is what this person said. Fai mai tangata lea, o a eoti o tel tu nunga leli le mai eoti faina e so ta ia twistanga ela ta tu va va ia te no del menna o le menna ta o spiritualism tangata fo ia ta la noi tangata oti dead are not dead fa mai ta la tangata lea fa mai dead are not really dead. The fundamental principle of spiritism is that human beings survive bodily death. This is what they believe. But this is not what the Bible is teaching. O le manatu fe mai a eoti la e te leo matuaoti. And that occasionally, under conditions not yet fully understood, we can communicate with those who have gone before, where? In the grave. You know, ole belief lea, ole li lea, ole tali tanunga lea, ole tangata lea, tangata femeo lea, communicate, if it's all time, ole tangata what? But this is not what the Bible is teaching. Ole tali tanunga lea, tuspa ia, ole taimia teo teai, ele to yesa, ole sota ingam tangata. Tau sir fia, o le mea e pito i siri lea, le lau tau tue a tau tau le fia fil nei. O le nu me la tasi taimi le tua o i me le fio mai o le li. O non winga, as we live in the end time. O le mea nu me la tasi o na fase se e sa tani tangata, o le mea le tau o le spiritualism. Spiritualism is a person who can talk with the dead. And he claims that he can talk with the dead people of their family. That is what you call spiritualism. And the Bible tells us this will be very common just before the end of time. So we are living in the end of time. So that means spiritualism is now in action. Yeah. Awala ni fasina tato meia tau fa valea satan tau sirfia o le tau fa valea yo satan a number 2 o le spiritualism a claim that dead communicate with the what with the living for me in fainta la nor tanga tale yo tila e tanga tale ola there is no death in the graveyard. I have frequent talks with the dead when mai tanga tale e ma sania no tal tal no uila e lokti. I cannot doubt that people live after death, for I frequently talk with them. Or Oliver Lodge. The reason why. What happens when someone dies? Watau mail tu spoil tal. Ol melan na tau tele po pole lava pe tato de bava ai ngatale Oliver ya po istangata ya etali tonu mai ola to em fin communicate mit ngatot. Ai tasi be tato ju fi fi ai tato ole ye lau tu spoil yo yo lim. You have the word of God. It tells you everything about the death. The Bible provides a clear answer. Let's see. Tau sirfia i le faatoʻaga i etena. Ina ua liu mai i le tiapolo po o satani i le gata. Saulo lea fai mai le pelo o le gata. Eva. E moni ea fai mai le atua lua tele ai ai la au uma o le faatoʻaga. Vai le pepelo, mau la au uma. Ya afa yetu evale ya tasi alla aule matele ayay amatel ayay lau ya fa batala tulo mai ya telio eva telo ole tenilo te ayay la aule e pu pula ilu mata ai peye o lu isia atu ai telo le pepelo mo mo satan fa ya eva lu tele lua te le oti lava, lua te le oti lava. Eva, you will not surely die. That was the number one first lie done by the devil, by Satan himself in the Garden of Eden. Tosirfiela, ole pepelo ana satani because it worked. When Satan deceived Eve, it worked in the beginning and it will work in the future and it works today. The same method that he applied. I told you last night, you better watch out because you can be what? Deceived. Em fayan fa sein da to we to le pelo ngata fa maya luotelea luotele oti lava. Afa mai le tua e oti afa maya le ai e pupula ai lua mata e luotele oti. Ai avea I fo o rua isia oisia tua vai eser via tua. The devil's lie. You shall not surely die. Esele a, esele mana ya. Mai lotele ot, ya, ya la tatu va vayatiri. Spiritualism says that the dead know more than the living. And the serpent said unto the woman, he shall not surely die. O vai il pepelo ala uriyo spiritualism, ah. E pepelo, o le pepelo ale lean fai satani iai, ia Eva, luoteleoti. In this, as in many other Bible passages, the devil told the truth and the Lord is in error. O vaila il proclama, ah, tu sol mele ufe mai, wa mo lia uma tu uma, e pepelo e ave lea tua, ae sao iai, Sao satani, mai satani, luotele ot, fai mai le tua, e ot. Ai tau si fia la, na iolo eva, ai le fuo la au fa saina, la usiriat, na iei la se si ava noe toi le otia. No way. No, na amatalo e nan fa solot. Ya, la tatu vavai, tau si fia, o satani ya la tu, O lana lava masani. E sa ili ili tonga fiti. O satani le e sa ili ili tonga fiti. Ma sa ili ili I, se awala. E ma fayana fa au ngayana awala. Ina ye fa se se e tato. A ele ma taala. E se se e tato. Ya. Mai satani, there is no truth in him. Talaltus. Ah. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. For he is a what? Liar and the what? The father of it. O satania etasian mefe, me satani ol, pepelo. Pepelo, pepelo. Lang oyol tamala, tamal pepelo. Elifino, lesi fino matunu. Olola yalo na ingona, ufa ingo sakang. Olona ingo ingo ya Ioana. Ae taro ili pepelo telo nei fine. Mufa ingo ya il nu ato satan. Mufa ingo ya satan. Ia ili leila si fine wale ufa ingo ya satan. Ae taro sirfia. Ola afo I tele a isi mau pepelo il matu nu. Ia ili ufa ingo ya satan ya. Ae tu salta mai pepelo. Mali pepelo ha. Mali tele o pepelo. Lono wili sostangata pepelo ha. Ia E aingam satani. Ae, o satani. O le ta mau pepelo. Lono wigo tatou, o daughters and sons of Satan. Pe afa pe tatou tia, pepelo. Le lopo tatou, grandchildren on. Satani, ya. Ya, la tatou vavai, mamai. O le ta mau pepelo. For they are the spirits of devils working miracles. Satani lanei. Wana tonga fiti mana va venga ese ese. Enga lue mai eia. Ina ia fa seina iai. Tato, fa linga. O anganga io te moni. E fa ia. Fa I fai longa. Operate mai fea. Satani la tato va vai. Ina ufeia le tangat. Tau silfia. Ole au onga le pito I siri ana. Na au mai satani. Fai mai. aoti tangata na alulolol tangata le tunga mau, ai alul mea ta'u ole anganga. E alul mea ta'u ole anganga, e alul, e alul le tua, ya la tatu ma availa. Po ole ale mea ta'u ole anganga, mua, ina ua fayal tangata. Ma ua manava yonu punga isu ole manava ola. Ona veaile ole tangata ma tangata, tangata ola. Fa fel fayale tuol tangata. Bye. Na faile tuol tangata ila FF lelele. Ma nava yon ponga isu. Ona avero le ma nava ponga isu. Na ma nava ele ma nava ola. Ona avero le tangata ma matangata ola. And the Lord God formed man of the dust of the earth. This is how God made man. Lela tatwai, let's see. And breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Look here, the word here, soul. I want you to notice this. And let's see. Let's go and solve this equation today. Okay. God made Adam by the what? By the dust. Plus the spirit. What is the spirit? The breath of life. The spirit, or the spirit, or the breath of, or the air, or the manava na, the fayela, the tangata, na wumalon formai. Dust plus the spirit, that is the breath of life, then what? Equal a living soul. Yala tatuvai, or if worth. Fa popo ele ngana. Ola no tup. Ola ngana ola. Peola. Peola tangata ola. Wa ilfa ingo fi a. Ya la tatu tue vaim tatu tiri tilo. Elements of the earth. Plus breath. Equal what? A living creature. Ya la tatu tiri tilo fo. Mai. Ilfa ila uma. Let me go back. La tato e tirtilo la, il vanga la. Ole fuefu lea, na faye il tangata. Fa popo ele mana volai, ele tua, le ta ole anganga, ole me le ta ole anganga. Ona vele ole tangata, ole tangata, tangata ola. E ala usiriatu la yate utou. Sidi atu lai atu tau lefiafil nei. Ola ala luma natu pe ave esel melea. Ave esel maana vaola lea. Ona tuto elo lea na ola. Na ola fuefo lele. Ola fisili la. Feme eru yeli maana valea. Lea alme ta unga ol maana valea. E ta ol maana valea ole anganga. So. Oto fafumai. E opti lol tangata eleise mete ayet wai fapea oi lale wo vai soul la lalu tamo etunga. There's no such thing. So it means here the air. That was the holy air that God breathed in to Adam's nostrils. A opti foi lal tangata wa ve esen mele ola ola nganga lea ayetoe lava na lea. Le fuf foi mai le tua ya tam eva o le fuf et toi fo ya tu da e fuf al fsiri fa pe fer la melia o le mela le et ta o le nganga o le manga ba o le mana ba o la le tua le na vi ai fer la le wa le mana ba wo e ele li wo itu mana ba le wo toi fo i le mana ba fo i fer fo i le tua. Ai fa mail tan to lungo satani le fa ser fa balea ta ka tramo mal telo ta ngata le ai te loa o le wa ta ale nganga le le wa no first fine la lo le wa no ful tunga mau ala wa ta solo ife alu si um wa lu sa po eru se voi eru ali fe a to ta ngai la ile ile fa ngole a Ia va fa mai a. Ia la da tu va mai. O le fuf fa popo ile ngang. Ave alol tanga tol tanga ta taula. A ave esa la le ngang ale. O le ala lam tu ngul tanga. Ave alol tanga tol tanga ta oti. Or sirila, where does anana going to? This is just the air that God breathed in to Adam's nostrils. I told Vaila, he told Favalel to Apollo, ah. My ear, Moya Leoti, Layalu, Wanga, I fear. Boy, don't be deceived. Eoti Lore, Tanata, of Essel Man of all Ale Tua, I toy Oila. If with you are the dust and unto dust you shall return. Ya la tatu evai atidi. Faitau failau mo sulu fai pufitu ia matoe fo iatu le fuefu lelele pei ona yeyo ia matoe fo iatu le nganga ile tua o leno fo ina mai. O le almele toe fo iatu la o le ale nganga Ole manava, manava, ole air, the spirit, the air, the breath. Vai, fa mai le tua, e alua le fuefu ilelele. E ala tatu fetau. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. This word spirit is exactly the same the word soul. Or the breath of life. See? Ya, la tato titiro. Also, umma oye ya tau lo ola. Oye fo yo punga isu, lea, ma nava mai le tua. To si fia, lea tau te ola. Lea me la ina ola. Lea nga ole ma nava nana mai lea, lea tua le tau nei olea, olea nganga. Let's see. All the while my breath is in me. And the spirit of God is in my nostrils. This spirit does not refer to the Holy Spirit. No. Or the spirit there, it is the Holy Spirit. But this is referred to the what? To the soul or the breath of life. So, if you read it again and simplify, all the while my breath is in me, and the soul of God is in my nostrils. The breath of life of God is in my nostrils. Fai ngofia, ya la tatu fai tau fai salamu, iya fai tau. Awa tau te fatua tua yali, pol fanau tangata, ele o yeise o la tanga, elu ese lo nanganga, e fo yatu ile ele na yai o ia, E fa umatia ilela vaso ona manu natu fo ia ilelele. E alu uma me uma il palapala. A ole ea lea. Ile mfaina alu palapala wa ole ea just the air. Wa alu es. Ea la tate ufaitau. Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help. His breath calleth forth, he returneth to his earth in that very day. His thoughts perish. Ya. La tatuvaya. Elements of the earth. Minus breath. Equal what? Dead body. Ese el fai ngofie a. Alfa siri la. Ofe ela le metau. Ole mea fapito le fai maita ngata me pelo I satani tato mai ole anganga. It's no such thing. Why? Elements of the earth minus breath equal a dead body. Ya la tatu vaila el mer tawila fataitain a. Ya al tawila. Ya la tango esurul polokale il palak a. Nata umayele wila. Ya na mumu elole ola. Al tawila. ya la tatu e vavayatiri, e le ai se me tau se nganga e ola pea. Ya, mata wila, faapopo e ele wila, o le alme utup, marmalama. Fengu fia, ya, la tatu e vavayatiri ya, Olha, está a huila lá. E fa popo, ele é huila lá para assurir o bloco. Na maua e lola, olha, mal, 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 tal de baia. Absiri lá. Ave esse lá. Ave esse lá. Le mal, mal, mal. Ela não, ave esse mal, mal. Ona o leis é a. Se huila. Na toia lá não lá. Não, não está a huila. Ela está feitão, fatassi de maulé, feitão. A ua, ué, uola. O lato, o loioti lato, a oe oti, lato te lei loce mea, o leai foi se toi tongi ate lato, a wa o fa ngalo ngalo ina lato, to sirfia, te oti loa uma. Oti loa uma. To sirfia, o le pepelo lea satani e fai, e fa valea itangata ne soifua. Fai mai a oti e aru lo wanganga e fea, e alu e fea, e ta e fea. Oe, ele eise me fa pena. Ele ema fai e ta ton tala noa mtangata oti. We can't. Mai fai salamo, ele vivi i atu i a ioa e u oti. Mai la tau e u oifu ina mea, ta ringo ringoa, lala mea ta ringo ringoa, lalo le tunga mau se ori. So once you die, there will be no communication with the dead, with the living people. No. Yeah, let me tell you. Don't see the fear la. Afa pea, le wotil tangata tatu ainga et alatu alae. E fa pea lawa iloina. Fa pea esere ta'a opai. E ala uta wotu ea oelma fuanga. O tangata le woti. Le to ilose mea. Ao satani, leu o liu mail tangata le woti, leu alain sau fafefe oe. When you were alive, Satan copy your voice. Satan copy the way you walk. Satan already know the way you talk. Afa pete uloula, woiloe satani yau tanga fai. He knows. Eiloe satani, yel manmananu mala, malouleo, wo kopi yume satani. Woiloe satani yau wanga, afa pele na pelo ya pai, woiloe uma satani, wale kopi yume satani, tivia, eleo misia satani ma oye sa uma. Ete oti la, wo uma na imitate uma satani, all your actions. But thank God that Satan did not know what's in our mind. Wa na ilo satani mele te mafofou, yeru mafofou. Ela na ilo satani, o actions. Satan does not know nothing in our minds, but Satan knows our actions. He knows our actions. So when you die, Satan already copied all your characteristics, all your life. O le mea lana, a oti la tangata lea, e te vaila I tangata ia te taa mai, e lea ia leo na I tangata I oti. Aya, o lewa imitate ai satani. O liu mai satani I tangata lea. Tau vavaila a. O le mafuanga na lein talanoa fai mai. O leu talanoa tangata ia tangata oti. O e falong I tangata ia o fai mai. Ia tatu o e. Tatu o malu I fea. E ele le fapteo le. Se I talanoa il toi ina. E na latu lo lea tosol pungi vai. Le ufi talanoa te loa. O leo uma ia. O lema na kopi ma yaso ia, na latu ato e saule channel na, pe ia leo to in alau leven tal noi e ai oe o me pe pelo satan don't be deceived. Ya pe mai tata na nalu me no wolo ulu in man mai la ol fietala noi in matu ai o leven not en art lo fa sau speaker alta no pe io alto in mo oe e levi via tu ia iova e woti, mai la tou o ifo i lalo le tunga mau. No. Wau yesu yo, lo fefe loti. Lo fefe vale, I tell you. Langa o tele i malama lama. Woe, o, e tu ama nino le tala le tuspa ia. O le tangata ele woti, na te leto i lose metas. Sai ele se firma matu nu no tau tua e momo. No ti lo lon to lua. Ya fa mai ole ta alato. Ta alon to lua. Sai sai mai ai sai le mualu nu la lo manu elon to lua. Eli nu ngol tu mau. Au mai ai vi. A fi fi me lo ivi sa lo atu to nu ivi saka la fai saka. See that? For my affair, for my water, along with that. I told Sylvia, Leai must say, Lois, the Maloney, may you for you. Elei law, I say, laugh for your Satan, he learned the loom, my yellow finale. I never I ate finale. You for me, okay, Sam, Sam, my yaffe, my noah. That's wrong. I'm telling you. Ya al tatu fefe ya mai o au ki fa penga la nga e ka lor king e e fa pen fa pe o e don't be deceived. God is so great te lo a e lo lo satani late ma ta mo fefe ya ia e te le mal ma lo mai le fion ale tua e mali lo. There's no such thing. The word of God says so. Leise me rapena. O to sirfia me et tu pu Samoa. Ele fa pe. Ese a. O mena e operate me satan. Ai sa e ma tu a fa tari ton wo ta gata. That this is right. Aso ia sa no a wa o mai e utai Saint Joseph. Ya la talata nu na le pea. Ya mai loa ya pai ye disi ainga na fa o turu mo falom ta afa fa mai fa mo le mole wa fa pem fa pe ya tu mai lo lunga ya ta afa ba ya fa mai lo tini woe men I ta o spiritualism. The Bible tells us in during the end time spiritualism will be very common. And number one tool used by Satan in our end time. Olemu melatasi na lefa ai satani itato temine itato. Ya latato etipilo. For the living know that they shall die, but the dead know not anything. The dead praise what? Not the Lord, neither any that go down into silence. Yeah. Tosifia, what about the other pastors who preached when I was in the coma? Oh, praise the Lord. He was talking about during the funeral service. He said, oh, praise the Lord that Beata, the mother who, the deceased, praise the Lord that Beata is now having a party in heaven with the angels. There's no such thing. Ah. Ya, la tatu e tiro fo, ya. Ta faita fatas, ya. A wae le ai se manatu yat oi loti. Oi ea se viatu yat oi ile tunga mau. Fema ya, e le ai se se toi manatu o ile oti. E oti lo oe, ngala oma. Aro. Tosifia, oti sa moe mol mari. Sei longa hita leo ti Samoa, fatu asau role la inga mai. Ya, wo usau wo ule marie. Po le albe wa la ena be ese le uru le sa itarango le tu umau. Na o ti Samoa sei longa hita tu asau. Aile aia se o ti Samoa nofu nofa pe vai mai. O leo le se kese lo kavalea sa se isau e meze kupe uko e la kavalea. Can you see that? Now ti sa moae e to e fo I mai e tangata e pe aol tai me itai. To vai ei me o to fa se a satani a. You know, Satan doesn't want me to preach this tonight. Ile mana a satani e fa iloa e langai. Ile mana a satani e fa atari tonu au tonu fa fefe vale pia. Ah. Ya, la tatu di tiroa, fai tau, fauta, o a nganga uma, o ulawai la tau, e peo le a nganga o le tamā, o na fai mo, fāpea fōi le a nganga o le atali, o le tangata e nga sala, e oti ia, tau sirfio, o le tali tonunga le a fai mai, o a nganga e le oti, a le ale me tau le a nganga, tangata ola, so, the soul that sinneth is what? It shall die. There's no such thing like immortality. Ele se metau ol tangata eola, eola pea. Yeah. Death, the King James Version, uses the word soul 1600 times, but never once uses the term immortal soul. E fa rafe ono se lau na faunga e King James Version ai le ai ia se faunga e fa pe o le nganga la e ola pea e fa va only God is immortal. The Bible declares death is a sleep. La ga loti le te oti ro mo oti pe ia lau e mo e ngasa le po ta se le se senga. E te leto e te, pe ao te mi te o te. Al moe, tu sa ua moe ngase. Ua moe ngase. O lea tua na al pao alea, na o lea tua immortality, immortal. O lo na o ia, o lea, soifu o pe lava, tala na la apostolo Paulo ia Timoteo. Tau pe ono fe busurono. God alone. Tau si fio talito nunga umanei meo eitu. Man is mortal. Na a mata mai tari to nunga umanea mai tu sai. The bacon doctrines of the immortality of the human soul crept into the back door of the church. Mai, o tolo tolo le mūma ia o onganei. Fai mai o le nganga e ola pea. E ui mai o tatou fai toi tu. E te sau sau le mua. Se o en tari tonutanga. You better watch out. Ancestor worship is based on the false doctrine of the immortality of the soul. Why? Men sa wai tu pulanga fa pau pau na po na mua. The ancient Egyptians believed in the pagan doctrine of the what? Immortality of the soul. In which the Bible keeps silent. Wa ora yang sa mai tu inu ye sai. O I sa mai papelnia mai. To si fia meio o mami si e fai ai kupit. E umana mai le na tu lala le a. Fa leo leo tu to no la tu mai fia tau saga wa o yai. Mai aru aru e se taimi to ya sa wale nganga le ola. No. Yo I papelnia. Awa onga umanei na sau, tali tonu I mewa, o le nganga e ola pea. Poto satani, satanist. Satanist believe in the pagan doctrine of the immortality of the soul. Afa pe pelo ale satani fa ya eva fa maya, e tele ya, tele oti. Afa maile tu e oti. God, when God say, you shall surely die.
And Satan say, he will not surely die.
Old Testament Bible writers used the phrase slept, rested with their fathers as an expression for what? For death. Only malolo, rest. Toshi fia, taimilea, in other words, falongo, yesu morso, woti ai, yelasal. Yeah, our friend Lazarus sleeping, but I go that I may awake him out of sleep. Ole oti ole a, ole moe, for my yesu ya. Ole tato wo la salolo a, ole moe. Ai la tato wo ya, tato wo e fangu, mai lona moe. Yeah, fa pea la la uso oya. Ola salola e, ele yoti, la moe. Ai u fa unga yesu le upulo la, or a malolo, poor moe. Ah, Lord, if he sleep, who said this? The disciples. He shall do well. A malosi, malolo, hobbit. Jesus spake of his what? Death. But they thought he had spoken of taking of rest in sleep.
Eletra te iloroa. Mai la uria ya la uso se afai o moea ya la ala ele lei. Ya ele loa. Wo fete la Yesu ilo na ili otio la sal. A leo manatu la uria. O la ya. O la moe. A la uoti la sal.
Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is what?
Ya le tu ai loa ilo la uria. O le uoti. Fa fo moe. Ah.
Alo tau tala Yesu ile moe lona winga e tutusa le oti malea o le moe o le oti o le fatusa le moe. Yeah. Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
Sau roa mai lola auso lea. Mai lele ie ana e ye nei e le oti lo wa lo tuangane.
Ya fa fo mai. Thy brother shall rise again.
If my Yesu, eto etu mailoa lo tuangan.
I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.
Teiloa.
So Mary said, I know, but he will be resurrected in what? At the last day.
Fembayel tala amalia. Yo e wo lo ai to tu mai ai fa a tu mai yo na taimi a taimi nga tanga le so nga tanga ya va fonga la we
but Lord by this time there is a bad odor for he has been there 4 days
ya fa mai lo Yesu man tu an tra Yesu a fa yo ti to ya to yo la to tu mai. Ia fa tu Yesu, ia ta tu fa sino mai ta me le otia. Ia roa, e fa tu Yesu fa sino mai fa mai ta la ba nga le. On se wa manong i le nga. Ai sa u fias. O fa so.
Fa lo aso e fa le tonu tanga ta pe ale pu se vinga i tonu leis. Fa mai ta la tu fa fine o la salo. O le fa ne yo aso. O manong.
Ya, ole ala le wingol tala. E tau ba yai, le le fatua tua ya Yesu. E le teritonu o Yesu, o yel toi tu malea, maleola. Ya, fa fong mai lau tau. Sao lo Yesu fa fang, e la fsiriat. Fe mena fang mai la salu. E le fang ua mai le lang. E le fang ua mai purkato lio. E le fang ua mai ifeli. Ah, ya lalba lawa Yesu, Lazarus, come forth. Ya let me ask so fsiriatu la for my lasa aloe na sawifaf. La fsiriatu la. Se alal taimin to esa wair me fo ileo lea ngangale fe me tangat samoa. Da o tirol tangata alu loa ta ta fo imelea. Fe al taimin sa wail men. Na ya ir taimin eno balao Yesu ya lasal. There's no such thing.
Because Jesus was the life and death. He had the breath of life when he called Lazarus, come forth.
Yesu oi ole ri ola ole ola na na ba la awa o lo le ola yai ya la sa. There was no such thing like soul came straight from heaven to Lazarus. No, only Jesus, he has a life because he's a life himself. When he said, Lazarus, come forth with his power, he resurrected Lazarus, came from the grave. It's how to vailai le manino le fionga le tu. Ile favale aina tato isisi. If only you understand and know the word of God, we will not be deceived by any teacher. Ya, la tato e, tiptilo a, to sirfiu soe. O tangata yoti. E fata l'Italia, le aso e fiu isu. Ma l'Apostolo Paolo, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, the trumpet of God, and the dead in Christ will rise. Then we who are alive, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Fatari tali le aso e fiu mai Jesu, sauni e wā, a fiu mai Jesu mai sau ma le alanga, ma le leo la angirusili, e mua mua foi un toi tu mai o woti o iai, o ia kirisu. Fafu se i leo ni ua i lātou e ola ma, tu toi, fatasi ma le li i le vā nimo, nimo a, tau sirfia. What about the thief on the cross? Pāo tai lungo le sātau, a, he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ah, tau sirfia. E o mai teimi nei la fatali pa o tai fea, la lo tu mama. Aisha, la ga ele fio mai Jesu ilo na malo le mamalu. Ele fio mai Jesu. The thief on the cross still waiting for that great moment when Jesus coming back in the clouds of heaven. Mai ola ato e fio mai Jesu ya langi pe ol tatum ta upul pon po la e fa tali el pang ta fai mai le o lenga le pang ta e e mana tu mai ya pe a e fio mai lo wa lo malo ol siri o sau Jesu lo malo o le tali le a le ai alen te talo Jesu ma o ai lo na uso ya uto te talo lo ma to te ma o le langi e po ielo sofa ya ia o mai lo malo ol siri o mai malo le le ai le an malo na le tu tala Jesu o lo tu tala fa tau le fio mai o ai o Jesu da fio mai i lo malo i le ola fa vau e o mai i on tangata a tau sir fio soe le fa tari tali nei le pango tai lo na tunga mau i le aso e fio mai Jesu. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shall thou be with me in what? Paradise. O te whaiatu ia te oi lea so, tu so lea so, lulu leo te whaiatu ia te oi, ta te whaatasi mo oi fea, paradise. Si? Ya? O le visiri la, na whaatasi lea lpa, fa mai tak tarungo, isi tangata na whaatasi, lea e whai Jesu ia, o lea so alinei lea, ta te whaatasi lea paradise. Woe, lea isi a onga, tu si pa pena, a, fea na maliu Jesu waru iai, ele ia lea paradise, a, fe na fello lua Jesu to sirfia fast for loaso toa toa fio a Jesu lang na um vai fast for was a toa fio Jesu lang ile lang al silla salu Jesu partecio le asalna. The answer was no. Aisha ina um liu Jesu fe na lu ai na alu tu ngamau ina um vai tu ngamau sapati na sabalo lole Jesu sapat i lalo le tunga mau. A e oro i le sauro i aso. To e tu lo i esu. O le fisiri. Na alu i esu le langi le aso. Na pe na alu prata isu. O le fantalanga le tusi a. Le ai. etau otu ia marian mal tala afa mai Yesu awone pai mai se siata lenga utele ia lua elo wa ia lua elo tama si ya esel menino a yo wai fita fita nei yo ila tou nei ya Jesus said unto her touch me not for I am not yet ascended to my father but go to my brethren talinga le Yesu fa ya marian mak Awat pai mai ata wa ial alu ta watu la usola say unto them I ascend unto my father and your father and to my god and your what and your god ah ya to si fiu soi ao ileas lea ya sis na ula to e fatri tali fa moe moe ya yesu ileas so fiu mai lili Woe, a one ole ngia tato e nisia o onga se. A o ile aso tato te ote, e ile aso tato te ote. Tato u malava tato te ote. A e nisi e ola matoe, faftai pe a e nisi tato unga tupulanga. E ola matoe, ile aso e fiu mailili. A wa e ei tangata e ola matoe. Ole tangata la e ola matoe, o lae, Ele leile la maftang mele tua. Fai mail talal tusi, aho ina fi mai Yesu, o la tau na 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 liua ma, liua, o na vi na e fatasi lea, mai la tau laifea, lai tunga mau. Leu tatou lo nei, woe, o lea o onga nei, fai mai yeile a nganga e ola pea, o le mai leia satani, o le mea tau faa sea satani, Ala sort of night what ya to to e lofa le tua ya to ma ana le lofa yesu ya ta to le ta mu ya ta to ni me ah mai le ai sa wala em fa in ta to to fe fe vale fu i nei me ot a al wor na oi a wet me nat fu te a wo fe te fu lo u ale se me to sa pe se ta se al met ma fo ye te mi uma ye man natu oi Ile tua e taita. Ina oe te mi uma. Pe te aru le lua pong sa. Pe te aru na oe. Na oe malau maftanga ile tua. Taita ina oe. E awane i fafea oe satani. Fapea ia o pai malafai. Oe. Ele ma fai a satani na pule ilo wola. Ae ae aura ia satani. E ma fai a satani na pule ilo wola. Uto fafo mai. Se ilonga e te mana e watu lo wola ia satani, tu apule lo leo satani lo wola. Aia e tu lo lo oe mole, tu ana ue e ioe me tali tonu, God will lead you. I'm telling you, Satan cannot do anything. Le fia fila nei, au tatu fata li tali tu sirfia o ile aso e fio meisu. O le alanga ina o tatu wa, tu nga mau umalava. I am he that liveth. And was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of them. Tau si fio so e. Aho il te imitatu te o te imitatu fa mavai. Goodbye. Tangata mi olanga e goodbye for all eternity. Goodbye forever. Pe alis saun yo tatu blanga. Aho il teimi le sao ni o tatu langa e fio maesu. Ie tauna e fato failu a inga forever. Aisea. A wafo e leo mouti no e tatu la tatu oti oti a fa vau a. Ia. A al mele fai tatu goodbye until what? We meet again. Goodbye until what? Until the morning. The morning when Jesus comes back again. E lau siriatu lai ati oe. O le are te leo lau tāpeng pinanga. O e sauni, mo le nāta e au whaauru, a whai e fio mai e suna nei. E eise meo lau o langa, e le i ave sea ma oe. O lua whaare leima lau uso. O e wha mau lunga e lau ainga. A whai e sau pe a fio mai e suna nei. Mata wa sau nielo loto moia. Mata wa e fata di tali moia. tu vai le aso le, le aso le ta, le aso filo inga. O lo ainga, o lo tamam, o lo tina, o usum tu fafine umamari liu. E ta le aso le, o le aso filo ingo ainga. Le aso ya, foi mai upo la apostolo, o le aso le, e le iwa ai e mata, e le i loer, e o tato mata, e le i fa alongo e italinga. E le i aluae, e le loto le tangata soifua, mea siri siri, o le a feie le tua, mo e alo fatu ya teia. Te le fio o la il malo le, o sao nia i tato, mo Yesu, la tatu la i fatasio la fel tatu tala. Te mau le langi, whaftai o mātou manino māna malama i lau o fionga. Mātou te ole atu, i e sāu ni e lau o fio mātou loto. Mō lea wha moe moe le tai au wha auro, pe au i le aso e te a fio mai au le langi. Wha manui e lei wha portonga ato uma a fo i o lātou a inga le nei pō. Ia ngoto atu le fatu alau o fionga. Ia manino latu loto le neipo. Ia awane o matu toe pala ai ma vefefe mfaseina i mai leia satani. Aia matu siri atu ana matu wala lofa ia te oe. Ma sauni o matu o langa. Fa tali mo le natae au fa aulo. Ile aso e te afio mai ai. Ia manuia i matu o malava le neia fiafi. Ai maise na yo mata uso mtu fa fine wasi simai ono lo swafa mata val au tu ne Yesu. Amen.